Zipangizo za magono zopihira komanso zotentetsera. Zilipo za mirundu yosiyana siyana komanso kapangidwe kake nkosiyana siyana malingana ndi ntchito zake. Mkwizano mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA, komanso Civil Society Network on Climate Change, CISONEC, akulimbikitsa anthu mdziko muno kugwiritsa ntchito zipangizo zimenezi. Kamba kakuti kutero kuchepetsa kuwonongeka kwachilengedwe. Kodi zipangizo zomwe zikupezeka pansika kapena kupangidwa kumene ndizoti anthu ovutikitsitsa kapena aulumali akhonze kugwiritsa ntchito mosavuta? Nanga anzathu omwe amapanga zipangizo zimenezi amamvanso maganizo a anthu aulumali ndi ovutikitsitsa asanapange ziganizo zimenezi? Izi ndi zina zomwe Mercy Kayange Banda akuunika mprogramu imeneyi. Dzina langa ndine Esther Nyirenda.
Kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa zochitika zosiyanasiyana kulipo chifukwa cha mmene akazi ndi amuna alili komanso zimene amakonda. Amuna mwachibadwidwe amafuna ndalama zambiri. Ichi chimawachititsa kulakalaka ntchito zapamwamba zolamulira kuti apeze ndalamazo. Amayi amafuna kukhutitsidwa pa zinthu zimene akuchita, choncho ntchito zimene amagwira zimakhala zothandiza anthu. Kusiyanako kumudzi kumakula kwambiri pakati pa amuna ndi akazi chifukwanso cha zikhulupiriro komanso chikhalidwe. Mdziko muno pakhomo wolamulira ndi amuna ndipo akazi ndi wosamalira banjalo. Mabanja amene mbadwe umadzera kwa bambo, ulamuliro wa bambo umawapatsa mpata abambo kuti apeze zinthu zambiri mosavuta zomwe nthawi zambiri sizimapindulira mabanja awo. Zoterezi zimabweretsa chipsinjo kwa ana ndi amayi pa banja. Kuderanso ali panthu oti ndi ovutikitsitsa ndi aulumali. Projekti ya PC kulimbikitsa kuti aliyense agwiritse ntchito zipangizo zamagono zophikira ndi zotentetsera kuti titereze chilengedwe. Kodunduna wazamphamvu ukulimbikitsa bwanji kuti anthu amagulu osiyanasiyanawa komwe amapezeka kumudzi ngati ovutikitsitsa aulumali athe kupeza kugula ndi kugwiritsa ntchito zipangizo zamagonozi. Enoch Palapandu amagwira ntchito kunduna wazamphamvu.
Tikanena chitukuko cha dziko ndi wina aliyense amene ali Malawi mdzika fake boma popanga program wake achitukuko silisi ya wina aliyense ndiye tikulimbikitsa anthu amene ali kumuzi makulosiyanasiyana kukhala ndi udindo onesa kuti Malawi ina aliyense ali ndi ufulu otenga nawo mgawo pa chitukuko china chilichonse mwachisanzo nkhani ya mtukula pa khomo imene boma likupelekaso chithandizo kwa anthu ngati amenewa ndikuti amba kukhala ndi kuthekera makulungata awawo amene zipangizo siyanasiyana za zophikira zomwe zimathandiza kuti tibwezerese chilengedwe alinso ndi ufulu okakhala nawo mene ndikutenga nawo gawo komanso iveni kukhala nawo mwayi okhala maudindo kuti nawonso zosowa zawo zithe kumveka fa ngati iwo osakhala ndi mwayi oti athe kuyankhula anthu ena angadziwe bwanji komanso angawathandize bwanji.
Malawi National Strategy for Financial Inclusion, NSFI. Cholinga chake ndi choti
anthu 95 mwa anthu 100 ali onse mdziko muno
athe kupeza ndalama kudzera kundondomeko zokhazikika ngati kudzera ku mabanki ndi mobile money. Anthu akumudzi akhoza kupeza ndalama potenga ngongole ndi mabungwe amene ndondomeko zawo ndi zokomera anthu akumudziwo poyanganira kupeza kwawo kwa ndalama. Kupeza ndalama kwa anthu akumudzi kumachepetsa umphawi pa khomo pawo ndi kudera kwawo. Kodi kampani zimene zikugulitsa zipangizo zamakono zophikira ndi kuthenthetsera zili ndi ndondomeko zotani zoti anthu akumudzi athe kugula zipangizo zamakono zophikira ndi kuthenthetsera?
A Dominic Chanyenga oyendetsa ntchito mproject ya Modern Cooking for Healthy Forest.
Tiko zonena kuti ndondomeko zina zilipo zina palibe. Zomwe zilipo mwachisanzo ndi pali ma project amene akubwera amene akulimbikitsa kuti njira zamakono zophikira zapeze anthu ambiri timati ma carbon projects. Tindi company monga imene ili ya Up Energy smart home stove imene ikupangidwa dispute pa carbon project mbalo imapangidwa pa ndrama zambiri koma imagulisidwa pa mtengo otsikira kwambiri. Njira zimene zinzoe zoti anthu akuzofikiridwa padikizapo amene alulumali komano zimene sizikulankhula kwa thundu kwa njira zabwino zimene anthu aulumali angapezere katundu amene mwachitsanzo kuli magulu osiana siana mina mapangido kuma mina magurumine mtima sanka kuti a ya mugurulatu mukala lundaluka ukala kusakale antu au mali majisanzo ma village bank muri ma banking konde kuli zindu zambiri zimene antu apa ujira pagulu kapena njira za makono zimene ziko zokhazikizwa zimene zinga kumene sound antu au mali kuma mene ndani nina kuti zindu zimene zinthawi zambiri sizilankhula kwa antu au mali zimalankhula kwambiri antu au mgamba
tikamakamba zakuti pasakhale kusiana pakati pa mai nda abambo tima yanganina nso maguru ena amene amapezeka kumudzi anthu amenewa ndiovutikitsitsa olumala komanso amene ali pa chiopsezo ngati ana komanso kalamba amayi mdziko muno mafulu awambiri amakhwanyiridwa chifukwa cha miyambo ndi zikhalidwe zakudera aulumali ali ndi malire chifukwa choti zinthu zina sangakwanitse kuchita chifukwa cha ulumaliwo kodi iwowa kuti apeze ndi kugula zipangizo zamakono zophikira boma kudzera mwa alangizi awo lima pereka uphungu wotani a Harry Gift Wizard ndi mlangizi wazachilengedwe boma la Salima.
Nthawi zambiri pamene tafika kumudzi timaonetsetsa kunena kuti mbali zonse za anthu kumudzi kuja tifikire pali ana uri akusungana ana ukhaukha amene ajatimena kuti tafikire pali anthu aulumali timena kuti tafikire limodzi ngakhalenso amayi amasiye onse anyamata atsikana amayi abambo timafikira onse ndi cholinga chonena kuti banja inalilonse limakhala ndi munthu wina amene amati akachita chiganizo zinthu pa banja paja zimachitika ndiye timafuna kuti tifikire gulu lonse kuti onse aja achimvetsetse mwina pamene banja lina amapanga ziganizo ngati ali mayi tikakangofikira abambo akakauza mayi aja zimakapezeka kunena zokuti saka zimvesesa koma timaonesa kuti tikafika kumudzi gulu lonse la anthu mudzi mucha tilifikire ndipo sitisiya munthu mbuyo chifukwa izinso zimathandizira sokuti njira zathu zamakono za mbaulo zogwisa ntchito nkhuni zochepa mwina pena ndi pena tizikhangati kuti tikuonjezera mu zinthu zina zimene zingathandize gulu lina la anthu kusavutika kugwiritsa ntchito ndichifukwa chake timaonetsesa unazo kuti tikapita kumudzi kucha wina aliyense pa mudzi pacha akhaonazo kuti uthenga umenewu umufikire komanso matekinoloji amene tikupititsa aja athe kuwaona pakapezeka mwina pena ndi pena poti tikhoza kusintha titeronso ncholinga chokuti wina aliyense akwanitse kugwiritsa ntchito
zipangizo zamakono zophikira ndi zotenthetsera ndi zopangidwa mosiyanasiyana zina ndi zagasi zina ndi zamagetsi zina zimagwiritsa ntchito makala wovomerezeka komanso mapellets zikakhala nkhuni nkhuni zake zikhala zochepa kwambiri wogulitsa malonda naonso pochita malonda awo amayeneranso kuti chidwi chawo chikhale pa anthu osiyanasiyana kuti naonso athe kugwiritsa ntchito zipangizo zamakonozi kodi zipangizo zomwe zikupezeka pansika anazipanga bwanji kuti aliyense athe kugwiritsa ntchito monga olumala Alfred Chisale ndi mkulu wa kampani ya Divan Investment.
Kwambira pa design nyambola zimenezi zinakozedwabe kuti zikhale user friendly anthu athe kuzigwiritsa ntchito kandi mwana wang'ono kapena munthu waulumali mwina mu anthu oti anthu okalamba azigwiritse ntchito tiyambe ndi mbola zija za mayankho za institutions mbola zimene zijatanena kale una kuti zimagwiritsa ntchito mapoto akuluakulu koma mmene tinayipangira mbola manager tinayipanga zoyenera kuti ili ndi stand kapena ka step kuone kuti munthu akachoka pa floor aponde pamwamba paja kuti poyigwiritsa ntchito athe kuyigwiritsa ntchito komanso mbole chatimeka pa center stand manager tinepanga ndithu mbali yose ya mboleja kuti munthu athe kuzungulira kufika mbali yose ya mboleja akathe ndithu kuyenda asavutike yayi so tinapanga ndithu kuna kuti mbola zimenezi ikakhale ndithu noti yogwiritsidwa ntchito mopanda ndithu mavuto ochuluka tikabweranso mwina kumbola zing'onozing'ono za manyumbazi chitetezo mpaula ngala ya moto mwina kandi smart home stoves mbola zimenezi mukazionetsetse zili ndi togwirira ndithu timahandulo mahandulo aja ayikidwa ndithu nekuti ngati munthu afuna yenyamula saide kulimbana nayo kuti kodi mbola indi nyamula kwanji so tinene ndithu nekuti mmene zimapangidwa design mbola zimenezi tinalingalira ndithu madera onse kuna kuti ngakhale munthu okalamba koma ndithu ayigwiritse ntchito
anthu ovutikitsitsa komanso amene ali pa chiopsezo chachikulu ndi olumala mpovuta kupeza mwayi wangongole chifukwa kumadera kumudzi kumakhala kutali komanso kovuta kufikako chifukwa cha misewu komanso ena sadziwa kulemba ndi kuwerenga kumvetsetsa kwawo pa nkhani za ndalamanso nthawi zina kumakhala kovuta Zipinjo izi, zita ukuza nso project ya PC kutisa kwa nilite jolinga jage jodi antu adziwe komansa ya ambi kupiki na nukudente tila zivangizo za magono porele za chirengedwe. Kwa ni project ii, ikuni gila wanji mbali ya ogula, ndivyo ndizo futa zanji zumali nasu. Komansu mbali ya ogulita, ni mafuta anja minali nao. Komansu mene project ii inga kwa nilitile jenda, kwa yanga nina magulose na siana amini ya mabizika kudira.
Zina langa ndine Herbert Mwalukomo, ndine nkulu wa bunge la Center for Environmental Policy and Advocacy. Gati project ya peace, imene kwatu ndikulimbi kitsa mkwilizano, pakati pama gulosi ya nasiana amena lo kuzi dogunkani ya mpamfu. Tinaona uti titengepo gao lo limbi kitsa, kuti ogula ndo gulitsa azita kukumana, komaso aliese zo funa zake zikwaniritsidwe. Ogulitsa apeze pindu kuzipangizo zimena kukulitsa, komaso ogula ate kuzifikira ngakhale iwo amene ali ndi kuthekera kochepekerapo. Ndondomeko imodzi imene tinakonza ngati project ndionetsa kuti magulu amene tikugwira nawo ntchito tikhale kuti tikuganizira magulu onse a anthu kuphatikizapo anthu amene ali ndi ulumale komanso azimayi akhale ochulukirapo fuwa kwambiri kunkhani zophikazi amakhuzidwa kwambiri ndi azimayi. Kutero kupa magawo 10 tikhozone kuti magawo 6 ndi azimayi kapena makomo amene ali otsogozedwa ndi azimayi amene tikugwira nawo ntchito mu project. Ndiye china chimene tinapangaso ndichonena kuti ndicholinga chiona kuti zipangizo ziafikire mochulukira anthu oterowo. Tinaonetsesa kuti ngati project titandizepo kwa kukulu, poyamba tinkaelekeza kuti mwina titamathandiza gawo la teka la mtengo wa chipangizo china chilichonse ikhale kuti makobidwe akuchokera ku project zimaoneka kuti zikuvuta abeji 40 ambiri kumapezi kabe kuti mwina kuthekera kuwachepekera. Ndiye tinakhanga titaonjezeraso kuti mwina iwowo angopereka imene linga 25% ya mtengo wa chipangizo china chilichonse ndi imene ichokere kwa iwowo. Titatero zinathandizirapo kuti ambiri akhale ndi chidwi komaso azifikire zipangizo zija. Komaso kuonjezera apo tinaonetsesa kuti pakhale imene timati flexible payment modalities kulipira zipangizozo momverera kuti malo moti munthu akanagula chipangizo chicha ndi makobiri pakamodzi bwanji atamapereka mwina mwapang'ono pang'ono. Ndiye tinakambirana ndi makampani amene amapanga zipangizo zimenezi ngakhale kwa amene mwina sakufikiridwa ndi project nanna kuti ndicholinga choti tifikire anthu ambiri. Ndiye zimenezo zinaoneka kuti zikutheka ndithu.
Malawi Demographic and Health Survey ya 2023 ikuonetsa kuti mdziko muno anthu anachuluka ndi akazi. Kodi mboma likuthandiza bwanji kuti anthu azigwiritsa ntchito zipangizo za magonozi pophika ndi kutenthetsera poyang'anira kuti magulu onse a anthu wokhudzidwa alipo komanso njira zopezera ndrama kumudziko zikutheka. Afrid Palapandu amagwira ntchito ku nduna zamphamvu.
Boma limakhala ndi chidwi ndi anthu amene tikuziwa kumuzi kukuli programu ya imangana antu ofutika ama panga dongo solija ama ti kashi trasifa mina mapasa andrama zusena siyana zima watandizika sokuti akale ndi kutegera kupeza zitu zina ndiye kumaso boma kuzira so matandizo siyana siyana kulima programu ina ama taku pereka zitetezo mbagula zomu so nzama kono zotuma jepeta kukupikira zitu zomu zima tulusa usi ujuruka. So kuzira mu ma programu kati amenewa anthu amene wawo ndi kuti boma likwayang'anira kuoni sasa kuti nawo akupeza mwayi opeza nawo zinthu zimene zingathandize pamoyo wawo.
Mercy Kayange Banda kuonika zakufikirika kwa zipangizo za makono zophikira komanso kutenthetsera kwa anthu ovutikitsitsa komanso aulumali komanso ngati opanga zipangizo zimenezi amapanga molingaliranso anthu agulu limeneli. Akutipatsira programu iyi ndi mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, Center for Environmental Policy and Advocacy SEPA, ndi Civil Society Network on Climate Change, CISONEC, ndi thandizo lochokera ku European Union. Akukonza programu iyi ndi a Development Broadcasting Unit, DBU. Ngati muli ndi funso kapena ndemanga, tumizani uthenga pa nambala iyi 0997-422-668. 0997-422-668. Dzina langa ndine Esther Nyirenda.